bwana makofi, pigie bwana makofi. Yeye ni Mungu anayeweza kufanya kushangaza, anaponya magonjwa yote. Pigie bwana makofi. Hallelujah.
Thank you Jesus. Je, nikulinganishe
nani?
Je, nikufananishe
nani?
Je, nikulinganishe
nani?
Je, nikufananishe Bwana
nani?
Wakulinganishwa nawe.
Asante.
Wakufananishwa nawe.
He Bwana,
wakulinganishwa nawe.
Yeah.
Wakufananishwa nawe. Hakuna.
Pigie Bwana makofi.